Georgia.
Shadi na nina na sing. Ndagukunda sugu kabda mukunzi uri gitangaza nukuri numva uzasaza nkora nsesura umeza be my guy undi muri munda I want you by my side kangu twale matweka leka
Juste toi et moi,
face to face, back to back.
Touche-moi,
face to face.